Yeah.
CKMusicDramas.com.
Yeah. My name is Chile One. I want some
African new body skill.
Ngumalande, hicho chene chili ule, chakula kusebanya fya paliponse, nshita yonse. Nangu baponte, tabamonde fyombona, akasembe pakume yanse nanyonse. A paliponse, beta kankoma o.
Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kunkuma. Gama wana tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa kusuma. Walibele lo kuikoma, ifwana binzi tuladie ya kunkuma. Gama wana tule ipuma, mule kutamba fefitu kwa kusuma. Twalibelela Twalibelela tutwaikala ha Baleke nangu baponte ni owaishi besho nabana basonte nangu bawata pali ponse tabamonense ko twipela yonse bakula joro mafetawa tafia kapopo twaliba kale mupawa ukule kana diashira tuchapa twitch temiko chesu chadi balulanga flower. Oke na guna left tula mpwesha right findu fiaba na right jano busu mata mafula ma ekitwali lilo kunjesha noti kunyata pali break
nangu malande hicho chene chili ule chakula kusebanya fya pali ponse nishita yonse nangu baponte taba mwende pyombona akasembe pakume yanse ndanyonse apali ponse.
Dia muti mefio kalipanga taudinia nangu fiko senshikwa tapona fia tushila fielesa promise kuwa sincere limola nkalifia no muti mawakalipa dalanda fia kwa shakabwela na kalipa tapako kola na dabwa na kufuluka ndakuelelo liwati shosho na iluka bafwa tuka ilete koni simenti nga bomba ila kosela ko jambi kalesa pa monoman puta sanda pa kobu shikutuka leka na kumanda.
Hicho chene chili ule, chakula kusebanya fya paliponse, nshita yonse. Nangu baponte, tabamonde pyombona, akasembe pakume yanse ndanyonse. A paliponse, beta kankoma o.
Walibe.